naichezea. Microsoft is dying, naichezea. Microsoft is dying, naichezea. Microsoft is dying, naichezea. Aya, aya, aya. Namlamye, namlamye.
Shut up. tazame panda shati, tazame ni hodari, alive kwa satellite. Kwenye mpya semchari, na tazame panda shati, tazame ni hodari, alive kwa satellite.
Yeah.